music. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Hey.
Umekuwa nami toka zamani, wakati wa vita umepigana nami. Shida umenipa amani, kutoka kwangu kwako ni shukurani. Umekuwa nami toka zamani, wakati wa vita umepigana nami. Wakati wa shida umenipa amani, kutoka kwangu kwako ni shukurani.
Nina miaka kadhaa, and I've been through it all. Poverty, usoti, expectation minimal. And before matokeo yalikuwa dismal. I love the vibe of paper, but on you I never gave up. Spiritually dead, and you came and I got river. Na furai kuwa nawe, nikitisha mkate au zawadi. Nipa mawe, nikitisha samaki au zawadi. Nipa nyoka, au mabaki. Juna kea unajali, when I call you in a hurry. You'll be there, sina worries. Wani duwa kwa mwanzoni, wani shika mkononi. Bila we raha sioni, nda kusaka magotini. Hadi siku za usoni.
Zamani, wakati wa vita umepigana nami, wakati wa shida umenipa amani, kutoka kwangu kwako ni shukurani. Umekuwa nami toka zamani, wakati wa vita umepigana nami, wakati wa shida umenipa amani, kutoka kwangu kwako ni shukurani.
Toka zamani zamani umenilinda jamani, yani chakula mezani, na umenipa amani moyoni mwangu shukrani, na ndani nina imani. Sitakubali kubali kurudi nyuma gizani. I love this feeling I'm feeling, my heart is beating, it's beating and beating. Him is defeating and in his love I believe in. When the enemy is misleading, your scripture guides me in season. Thank you God for my healing, my hands are raised to the ceiling. Yeah, Psalm 23, the Lord is with me, always by my side. Truly goodness and love will follow me all the days of my life. Umenipendeza baba haukuenda mbali nami. Wewe ni mwema Mungu umekuwa
nami toka zamani, wakati wa vita umepigana nami. Wakati wa shida umenipa amani, kutoka kwangu kwako ni shukurani. Umekuwa nami
sasa najua wapi nafani. Weke imani yangu kwa Mungu, yeye mwanga wangu,
yeye mwanga wangu.
Shit.